kureedda markiireedan dhisa oo la ka sameeyay garoonka binoonog lugta degmada Baydhabo dhaqtar Ayuba ayaa markiiba waliba la bilaabay tartankii Baydhabo Super League Cup-ka kaas oo lan qabado kooxo magaalada Baydhabo heer shoshal gadiisana gudiga xiriirka binoonog lugta degmada Baydhabo ayaa sheegay in diyaar garow fayl markaasi uu sameeyay dhammaan kooxo ku dhisan degmada Baydhabo si iyo markaasi ayaa hanban dhiganaya ciyaar fayla saas oo kale gudiga xiriirka binoonog lugta degmada Baydhabo ayaa sheegay in dhinisho iyo wadanga qorshayaal markaasi la hormariyo sportska sada tababarada maamulka iyo garsoorayaalka iyadoo markaasi saas oo kale sheegay in iyo fursado si doonanba qof kasta oo fadawa tababarnima dhiniga garsoorka ee sida uu sheegay Axmed Sankuus Xasan gudiga xiriirka binoonog lugta degmada Baydhabo oo ku tirsan
haani hormeygu ku duwanina awl ata kooxda ay bedelay kortay shan ciyaartoy shan ciyaartoyna saddex mar la shal bedelay mar afraad majarta may kala kordhinay in ciyaartoydu sa diwaan gelisi dhamaantii oo binjigan fadhiyada koran edi anti sufada ku isticmaal kor intaas ta kordhinay mar walba sanadkiin kor ila qowdaa may koobkan may basheenay in afar kooxood aan ka sareeyti kooxo heer saddexaad iyo lixda kooxood ee ay weesheentay inii oo koob leero Baydhabo Cup la qowda lankii horyaalka hagaada ilamkii Baydhabo Cup qaada may baan qowdaana Super Cup horyaalka ka furo doona saasa ku arantu kulana ha eediyada kooxo idan diyaarsanin ada lama bilow kulab kooxo aalmiin dayayeen lama bil kor shaacini garoonkan waxyaabo badan dhamnaayeen saasa ku saacidiini oo diyaar garoobay salaaxida ka aalmiin dayeen ee kooxo idan feeling hadda kulay idan aan gumaasnin wallahi hormar badan ayaan ku muuqda dad ka micnihii sidigee kara su ku feel iyo binoonaga in idan jeelin taageerayaalka meeraas dadka kala binoonaga dheelow dhamaantii umay binoonaga idan jeelin sidii horme iyo saasetana garoonka lan suubi meeba kuma handagaana taasna madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed dafta garaan kuma handagaana marka kaliya may noo dhamaana in tarbuun la maadan hela tarbuunkan atiyaala dadka mooda deeqahay dadka badana suluunka ka dhamaysadaan yaro kulimay barajeena in tarbuun la maadan hela saasab loona ku ruxnaado fa insha Allah wallahi isbeddel badan muuqda awl kooxo lutiyo koojaran atmay bilaawday in bas ka qoyan isbeddel badan muuqda marka may rajeena in isbeddel kan ku sii fal in la helo rajeena diilaa Ramadaanka adii la hayr roojana Ramadaanka bunoon may deelow ee Baydhabo ka Ramadaan way roojiye maalintii ii deela bilaawa hadii la hayr insha Allah adii la hayr a kulay member rajeena adii la hayr in hadii baad soo may rajeena in garsoorayaal tobar lan qowda macallimiin tobar lan qowda maamulka naftiis tobar lan qowda rajeena adii la hayr eeda ma hasanta kaabka hadda wal kulay atla qalabay kooxo ma jaran laakiin horyaalka dil deelow kooxo dhamaan kooxo dhamaantii way galabay hadii ilaahay insha Allah wallahi qabada saasun buuro majaran kulli ertoyda iyo maamul sho iyo macallimiintii oo dhamaantii oo awamirti la sii hoggaansanin marka wal aqabada hata majaran